Zeus Music. Hey, pues Tina, Lover Boy. Era lo ya sí.
No kusaka mana no kutula, ala sini makufuna. Fayo kutucha na katola, nisakila mankucha. Bolo uchi bai ni kuingila, bolo pami goti kuivila. Yatu sala, ya kuchita, kutiba kuita.
Tamba we know, na kuchura tulachura go we know. Bakuta matura tamba we know, na kuchura tulachura go we know. Bakuta matura tamba we know. Wa machi, simi funo kala kuwa machi.
Yeah, if you